Wahayu Yahaya, suraol sappo e joweego. Sey nam mi wonde hononde cembinde daga nder wuro sheningo tondo e nde wi'a malaa'ika en joweeɗiɗo ɓen ɗon. Njahe ndufanon duuniyaaru tummuɗe joweeɗiɗi ɗen ɗon ɗe monnere Allah. Daga ɗon sey malaa'ikaajo arandeejo yahi wayli ko woni nder tummude muuɗum dow duuniyaaru. Sey ngokko putto naw ko kalluko mburtonoyi ɓen ɗon gooduɓe alaama mardi arandeeri ndin ɗon e mawnimɓe ngunkiwa nannduga e mayri. Malaa'ikaajo ɗiɗaɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum nder maayo. Sey ndiyam maayo ngon warti bo ƴiiƴam mayɗo. Koo ɗume ko woodi yonki gonɗum nder maago waati. Sey malaa'ikaajo tataɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum nder shanɗi e to ndiyam ɓuliroyta. Sey ɗum fuu ɗum warti ƴiiƴam. Mi nani malaa'ikaajo paamanoowo ndiyam e wi'a, yaa sheniiɗo, an woni ndenno, an woni jooni, an a aadiliijo nder kiita maaɗa kan ɗon, ngam kalluɓe ndufii ƴiiƴam yimɓe maaɗa e annabo'en maaɗa, raɗɗum bo a hokkiiɓe ƴiiƴam ɓe njara, ngam non haanani ɓe. Sey nammi hononde daga to ɗum wulata urde welde e wi'a, goonga Allah joomiraawo joomu bawɗe, a waɗira kiita e goonga e aadilaaku. Sey malaa'ikaajo nayaɓo wayli ko woni nder tummude muuɗum dow naange. Sey ɗum alinge nge wula yimɓe gulɗum kalluɗum. Sey nge wuli yimɓe no halli ɓe kuɗi innde Allah, kanko gooduɗo laamu dow bone joweeɗiɗi ɗum ɗon, ammaa ɓe tuubaayi ɓe mawninaayimo. Malaa'ikaajo jowaɓo maa wayli ko woni nder tummude muuɗum dow jooɗorgal laamu mardi arandeeri ndin. Sey nyiwre maɓɓe kootoye to ndi laamoto, yimɓe ngati ɗemɗe maɓɓe ngam bone, ɓe kuɗi Allah mo dow ngam nawɗum putto kalluko keɓukoɓe, ammaa fuu enon ɓe tuubaayi daga kuuɗe maɓɓe kalluɗe. Sey malaa'ikaajo joweego oojo wayli ko woni nder tummude muuɗum nder iloowo manngo bi'eteengo Yuferitis manngo. Sey ngo ɓeeɓi ngo yoori ngam ɗum moƴƴinana laamiiɓe fuu na laawol. Sey ngiimi goɗɗi ginni kanji tati e ɗi nandi e paaɓi. Go'otol e wurtoyo daga nder hunduko mbooga ngan ɗon, go'otol bo e wurtoyo daga nder hunduko mardi arandeeri ndin ɗon. Nden go'otol e wurtoyo daga nder hunduko annabiijo on ɗon mo fewre. Kanji ngoni ginni gaɗooji kuuɗe kayɗiniiɗe, kanji ngoni jahooji to laamiiɓe duuniyaaru fuu ɗi kawritaɓe ngam konu e nden ɗon nyalnde mawnde nde Allah joomu bawɗe. Yeesu wi'i, raɗɗum emi waroya bo gujjo, o barkiɗinaaɗo fuu jooɗiiɗo e sirii ngam ɓornoo kolte muuɗum, ngam to o dilla o ɓornaaki o semta yeeso leñol. Sey ginni ɗin kawriti laamiiɓe ɓen to wigeere bi'eteende Armagedon nder ɗemgal Ibraaniyankoore. Nden malaa'ikaajo joweeɗi ɗaɓo wayli ko woni nder tummude muuɗum e njayri dow. Sey wonde hononde cembinde wurtoyi daga jooɗorgal laamu nder wuro sheniingo ton dow e nde wi'a, ɗum heeñi. Sey ɗum waɗi ka maƴƴe e riggaaki e palmaali e dimbol leydi kallungol irigol ɗum meeɗaayi waɗuki daga ɗum fuɗɗi taguki yimɓe. Dimbol ngol ɓurii koongol e dimbol ngol ɗum meeɗii waɗuki halluki. Gariiri Baabiila ndin ɗon mawndi senndii tati, gariije duuniyaaru maa jani janini. Sey Allah siftori e gariiri Baabiila mawndi, o waɗindi ndi yari torra monnere maako kallunde. Koo ndi e leydi ngondi caka ndiyan, ndiyan nyaamindi. Nden kocceeje cankiti, male malleho mawko teddirko bo buhu masaraari ngaɗi ka yenoyki dow yimɓe daga dow, haa yimɓe ɓen kuɗi Allah ngam bone mala malleho kon, ngam torra kan halli naa seɗɗa.